das Mutter. Kila siku niko kwa solo mission, natafuta mkwanja, nafasi bado ipo kwa wale wajanja. Nina inama sababu niko na haja, ina ni lazim ningie Vietnam kurescue madam. Hii iende watu wangu wote wa slam. Sinanga uzuri kama polisi, niko na njaa kama fisi, nabisha kilo fisi, nataka hizo noti upesi. Na amini leo itakuwa siku njema, time ya kuhema, mwanaume ni kujituma. Kila siku ya juma ninazunguka kila county, nipe noti ndio ni blaze niki count, ili nipate riziki inabidi ni riski. Na ondoa stress na whiskey, huwa sichezi kushindwa, nacheza kushinda. Unajua niaje mzae, si story na baadaye, ni mfuko ijae, angala kilango poe. Ini solo mission, picha smarter in action, time for woo. Ini solo mission, picha smarter in action, target yangu ni low. Ini solo mission, picha smarter in action, time for woo. Ini solo mission, picha smarter in action, target yangu ni low. Nimeamua kufa nikihaso, niko alosku kwa hii jango. Utanipata kwa crown, niko na military mind. Dance code meme siyo blind, ndani ya Kenya lazima nitapenya. Miwea na riji nisha kuonya, wezi zuia, picha smarter kuingia. Niko na mission na hiyo pesa, nifungwe kurasa mpya ya maisha. Koni nini kinanitisha, mwendo ni ule wa silent moving, silent killing. Kwa hii struggle I'm willing and dealing. Operation tengeneza tongolo, mapu yangu ni michoro. Nataka better tomorrow, sipendi musoto kunifollow. True hustler, nina take over, hapa kazi hakuna kubend over. Ni vizuri utambue, inafaa nichafue, dhahabu nichimbue. Kila mtaa initambue, na kila town niheshimishwe. Picha smarter in action, time for woo. Ini solo mission, picha smarter in action, target yangu ni low. Ini solo mission, picha smarter in action, time for woo. Ini solo mission, picha smarter in action, target yangu ni low. Picha smarter mazee, round hii niko solo, na niko kwa mission ya kusaka tongolo.